Executive Producer
AmadZambui.com Super Vibes.
My bestie. Kukango cha mama wandi malandi lafuli. Wazuka banji nanga usiku nalibanji. Dimango funa ziwe kutiweyo hulibanji. DJ zaleta theni sanje kae anga maplan. Akadelo zima msua every minute. Amandi siya maderi ma all the time. When I ask you for the she sing, she can't be mine. She can't be mine. Amandi kana all the time, I should be her bestie. Koloni tatani kuma weekend daddy. Amuzu za kwa mbili hana second tima. Muti ama hopa iye kuza kwa mtima. My bestie. Kuza kwa mtima. Amandi uza wandi soa every hour. She is the one himwe ama chosen kawa. Nikakala na endi mango feel enough. Alina ni basi ndongo funa huza bale ana ani. Maxi booster fiyo spaza kuchule mula. Bateni panga basi iwe uza kali. Amandi kana all the time I should be her bestie. Koloni tatani kuma weekend date. Amuzu za kwa mbili hana second tima. Muti ama upa iye kuza kwa mtima. My bestie. Kuza kwa mtima.
www.amadzambiri.com
Producer.